Yeah. We bring another fire.
It's a vibe.
Mama funo ni pweza kumbuyo. Usiku ni saziko na duro. Aichusha fye mugemu takapishe. Ajapo atidi kumuka kandise. Mama funo ni pweza kumbuyo. Usiku ni saziko na duro. Aichusha fye mugemu takapishe. Ajapo atidi kumuka kandise.
Kulikonte wapitila. Machapo nipo zanga ndezilila.
Manyala.
Makani za uzaleka. Mafuno kutose na mbola dia wakwezeka.
Manyala.
Unanisia nivutika. 2 years later wanipeza nichitika.
Manyala.
Yesa teka na pamieni. Sia pa ajali samaheta wake shemu.
Manyala. Makapo effort boy pali future yako. Basa kuteke mfine mundu wanga ziba zako. Watese lalika pokumaka wako seko. Pali jepo njirira ilizula kane seko. Wokutia kilila shame on them. Work hard, make a name for yourself in the game. Opinion yabo isa kupase na pressure. Siba seke la munga uchitika wa nature. Look in the mirror and tell yourself I'm the winner. Patalo ni kusebenze salo banga kozina. Ma pulling down, wali kwata force of gravity. Never mind them, don't think about it. No retreat, no surrender. Paka ukaone better days pa kalenda. Iyo bad energy pwelele kuli senda. Ni webo go get ya vyo kawiro kasenda. Hetka. Ama funo kuona ulipa semu levo. Batilesa ove mukuru palitefo. Kulipe kwene muza enda na izo mipefo. Jealousy na envy nishi kanshire kefyo. Ati muza ona za kafa ofutika. Vula ikapwela za zipeza mumatika. Japo vachinja matepo ya pinda muka. Kasali kakazuma ani usha chauka. Mama funo ni pweza kumbuyo. Usiku ni saziko na duro. Haichusha fye mugemu takapishe. Ajapo atidi kumuka kandise. Mama funo ni pweza kumbuyo. Usiku ni saziko na duro. Haichusha fye mugemu takapishe. Ajapo atidi kumuka kandise.
Lelo nipeze kapa ma one of the best. Nyimbo zanga pa ma radio bachita request. Nalipisha kukalo mona kuno the west. Yeah. They are praying for my downfall. Badabwa mulungu anitari support times for my tears of joy. Ninga kwezele po faso ni mbela kuvina. Bangiri zapo chidanso. Ichincha bene jutasi. Bene wafuno tichuba ngati masizasi. Tika pusha mulilo the one to sizasi. Chiba nyonga bakambira nilipa zikasi. Ati ya zafa ni mpawe. Ati ya pwa mafans ni mafolesa mazali. Zini pela pano ni zafika na patali. Future eri bright zakasa ni kanyali. Bad energy we don't tolerate. Kale na iposa panshi mwai tolerate. Wafuno ni wona panzi munga dolareti. Mugemo ni wasiriza no punda checkmate. Who got us blessed, no man can guess. Ni badira distinction mulika woka test. Emu kupisha media kulipe vama sexy. Handsome dude, ndi mwone kafe sexy. Atonkea unizonde uzalema. Timu kuchalo tipeze kapa kanema. Skile edifulu munga niti ananema. Kings never die young, tika nitipema.
The boy
Certified God VinJR Big Montero.
I love this beat. Oh, bang made it.